e gari kon on kettino habru sky ummatorde e studio kala ngoddanta on kecciro mun hokka habar o aissa madade mondi abdul mumin fofona abdul
so janni wala ka aissa habaruji di gaddande sukabe ummatorde hande
der habaruji di hande ni me puliraidi do hantode yilaru nyawtude himbe ga sembindinde cellal himbe ku sukabe jangobe universite gombe no kada jande lokotora ku gaddi ballamu en der region agades der yewtere pindinol meden men jahay wuro marade don to sukabe rewbe en mo worbe kambe chapande jeego be kibi pirtol ko do nyaw coronavirus min kantirana o hannon min bo nyani bo fujo chuni no bali wanni raw dum e gimi atarara kanni
den ne aisa der ko kaluda handen dum fu a yeggitani filla tewteru bako ko wona no wada hitani hikkade anda hitani hikkade du ni tewteru bako du fu da kanana altine sappo jidi lewru ut
he banni raw imi dida mami halamma sukabe gadube tewteru en kambe o junaji jeedidi imago o himbe keme jene imma chapande jene gonno gadu tewteru en hitande be cennama der jangirde hemre imma chapande jeedidi imma jene banni men fanta shamsu o yahi der jangirde cs kwarkano wadani men be do majjum semi kettino
bon dan l'ensemble do fuddun tiidai sanne amma mathematique dom kay dum hoyay de yimi den kettinani alla ndarde ko wat
espoir vraiment
bon les
de kala soa terminal a katew tewru jande demin gadana tiidai histoire jewo kan tiidi gan geographie mo min miijay kan min gaddana amma dum watta min itta gokka amin e kebol de lamdo jabi
on garde espoir inshallah
les to dum tiidai no fuddode den kan min mili no ben gaddana nomin komin anduno amma biden gatti gikkam dum holjina
bon pas mal de on garde espoir
aisa yilaru nyawta himbe ko fuddano to andan der region agades sapo ego lewru utitan dubu junadi laso altina sapo jeddi lewru utudu timina
non non bannirawo miccintinde himbe ni do ko yilaru nyawtol himbe du en wadama der region on en kan sembindinde cellal himbe men kettino ko banni men lildo men anisi kar mi ko dum firti dengal fulfulde
dum wadna kanani jangobe no flaku wadda ballaga mudum fil cellal bibe adama be waɓe nder région mo agade jangangal endan waɗi jati Jibril Ahmed Horejo ndeɗo fedde nani ko haali
hitande hikka o dow commune arlit toroji jeɗɗiɗe commune arlit on ko watto nimɓe kemen jeɗɗo min ƴeewi cellal ɓalli mum en dow ñawgu min kiisake darde gu kono woodi ɓe ƴiƴan ƴen canta ɓurde ɓe diabete amma du no woodi nawaɓe hewɓe ɓe ñawuji ɗin fuu ɗiɗi goni e mum
des maladies associées
sukaɓe laatiɓe waɗnama ƴeewol ɓalli muɗum en ɓe mbi jahangal ngal walli ɓe paami cellal maɓɓe no wontiri
j'ai pu me faire du bis
mi heɓi faamude ko sukkar no heewi le ɓandu an sanne ɓe kokki kan tindi ko waawi hisinde kan kulle ko ɗum saabonoy taw kam yahde yeeso
qui peuvent venir
komi ƴeewa tension an ngabbi mi waɗana sappo e jeego o he sappo to ɓe kolliyam mi woɗɗo ñaamude lanɗam mi wi'a do deni waɗi jeɗɗiga ɗiɗi mi soƴƴito lokotorore
ngal ɗo jahangal ni hunnon ko waɗa hono majjungom waɗoyte mawuri mo allah hewtin
banniraw aɗa wawitay kondo no
a aissa mi wawa amma fijoji ɗiɗu ni no beli kam fijo alfaga du kam ɓuuri wellude kan sanne
tongaye sukaɓe gaɗoɓe fijoji pirtol ɓalle kamɓe maɓɓe giɗi harakatay kondo sanne
noni no aissa bandi en fadel alu yehi to enɗan ɓaade hirirde gaya to sukaɓe ummatore gaya garta lasara fuu no daara tay kondo o woɓɓe du no garan no ekkito tay kondo o enɗan sa kettinoɗen ko fadel alu siriyani en dow majjum ko firta e fulfulde
toreje maɓɓe no ƴewanaɓe koɓe gonɓe gaɗa kamɓe sukaɓe rewɓe e worɓe waɗoɓe taekwondo nomi gonɓe ekkitoro gollal ngal enɗan woɓɓe maɓɓe haalna en ɗo enɗan ɗume woni ko yii
taekwondo la
ekkitagol taekwondo o no woodi nafa ka mawɗo gam neɗɗo no domira hoore mum e majjum no woodi kadi mbar jariji ɗe neɗɗo heɓta nder mum mi yiɗana ɓeydude e mbar jariji ɗi kemnomi ɗi kasi
ɗe mi dan ko
miɗo hiɗi mi wawa baade mi fiyama mi yettoto min wiɗi mi wara
wallayi jadena
wallayi mi yi ɗum ni noon ɗum weeli kam no yiɗa du neɗɗo dooma hoore mum miɗo woodi anniya laatowade min ɗo ekkito nimɓe
kayan ay hagoyɗa
jangguinoɓe on endan eɓe tokkiti ko no haalna hew maɓɓe heeɓino tammaje dardia e leydi ndi kañum e leyɗe goɗɗe maître Abdoul Fattah Lawal haale kompe choyen gon kan
dado ndirol fu ko wada seni nyame wari arano na min gardi dabo min buri dubi joy toti baleji ko wite sentir noir dum na wada laso ko godum hande o ko dado ndirol leedi mi wowi waddude barjaariji sappo edidi le wuro
12 medai o wadna total balol nyine nay berde fu kam buri sambe maitre abdul fatayi lawal wadi dubi mo jangene sukabeje tay kondo on endan
deni mi lasi bakke no bura sukabe ujunere ko ekitimi amma mi do sukabe na tawabe der leede janane misali mansur abdullahi sumana kader namat yusuf kalala mustafa maisolani be do fumin ekiti dun e
ikulay 11 hande de endan ba mawbe non ekito dun gar rende ko e mudu
nonino aisa epp asawa sappo e jew lewru uton anden der sir radi takkol hubere maradi fede de hauri sukabe ummatore surbabe e jokolbe wadambe lasoitato wadani be pirtol ko e do nyaw coronavirus era mun non wadina
non bannirawo min kettino ko banni men lildo men mohammed mamman ko dum firti dengal fulfulde
farjime bamtina tawa do wono lawol gol fedde waddare ballaga mum filla jande e yadu yeso eten epp wadi gam firtude ko e himbe andinde himbe dow hono nyaw coronavirus musa edwan horejo fede de enda o wi
ya des jeunes qui ont
ne wodi sukabe ummatore me jube ko nyaw coronavirus o juana makka gere do mili le afrique no mi den gatti ngokka kaden hedde sukabe ummatore fudu tawabe der gure filagu gallure be
nous sommes en train de faire
fudrena ni yande e notede sukabe hewbe latibe be pama no nyawgo wani endan kebi ko famido mago mustafa foti e batu on endan
najida dan ta kore kore
minani beldum majjun sane gan wodi kulle de mi andana no demmo gammi da jeba tele kulle kewde wattete don ko tindinta ni be minani beldum hunde de sanne
sukabe be ndan be ngannama tindi sanne be beeti do ko be andano dum endan e do fi labi di nedda way tokkude maryam alka bokoy o holli do endan ko faami do ma
siyasa nyana jida
denne no wodi minen do demin koti wuro min gadana himbe tindinoje gan deni himbe nawtoraki he komin kolla dum hano ko amin kamin jambi
mun tuti kamani
tindi di endan what a normal banger Zaria, le arrondissement Gobo, Sukabe Chapan and Jagon, Kofirtna Kwedo Majum, Kakumator Chapan and Jagon, Wombele Banger Bagalam, arrondissement Dabo, Kain Dukan and Gatin Tinti Endang, Batebe Pama, Nyongu Endang, no wanted.
So I say, Jonka said, not in the Fiyoji Kyunino Bandu.
Harkoda, the Fiyoji Little Bal Goldu, Hane TGV and Tala Foot and Order who airing your mate.
Non jati aisa wadi amma miɗen miccintina himɓe duni ko pelle latoje balɗe endan peccama gaɗama pecce pul a wonden duni tawa ardan fc mac fc ufc all star der pul be du fa handen no tawa asec ac zam recasama e flamingo der pul c du fa handen no tawa wazir kwarkano bani fandu e étoile der pul d du fa handen no tawa dollar 11 pro tp e ang
Omen kantani o habaruji amen kuskaay ummator metti kitinaaki on kettini men metti ma Abdul Deon kidi hettinaago habaruji onyo on dola e RTL 32 imoje on jobata buudi baago to sey jangodi on kiyaari